esphambanweni. It was not for free. Ngithola umhlobo olungileyo owangifela esphambanweni. Listen to this. Futhi ngimbonile, ayibonge muzwile, ayibo ethi kimi, beka kufeziwe, ngithola umhlobo. Olungile. Owangifela. Esiphambanweni. Say it again, say it. Ngithola umhlobo. If God has been good to you, you can lift up your voice and sing right now. Say, owangifela. Esiphambanweni. Uthi ngimbonile. Futhi ngimuzwile. Ethi kimi mntanami kufeziwe. I don't know what you're going through tonight, but I want to say it is finished.
Sibiga kuwe.
sivika kuwe Skalela kuwe Uthi kufesiwe Everybody join me say Skalela kuwe Come on everybody lift up your voice and Skalela kuwe Say Skalela kuwe Wathi kufesiwe Say it again, say, Skalela kuwe, Sibika kuwe, mdala wesizulu, Sithi baye